AmbientTunes.com.
Wajo, starting from the first, iwe nseri kuniuza. Love yako yonse, njire nizatenga. Pati sinisi wawai, iwe mami unayenda. Povera kuwantu, vina kusokoneza. Mchikondi chatu, iwe si uchidakea. Wasia vakutala, wayamba masevela. Funa kunisia, pati njiwe unayamba. Na ine na kana, sininga kwa nisi. Chingangale kwa kuti iwe upwelele. Na wama iwanga, nisi wawanga kontwe. Wajo, virus, viral, let's go.
Asi wanyufu nonsi ya chikondi unayamba weka, 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 weka. Wanyufu nonsi ya manavu unayamba weka, 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 weka. Ufuni kongana kona lafu kea mama, oh, oh.
Ufuni
kongana kona hati kea mama, oh, oh, oh.
You started your love, baby, si usiliza. Ulimonga ea kia uza jisiliza. Unamba weko ni konda no believe. Now I'm living my life, sini kaniza my wife. These girls wanna live it behind me, my back. Niko pile at the door now, you can't compare. Sonda cheba zanga when the flank is square. Manye digitika, titi mafipanga. Mzago kanitinga, si uona kanipanga. My love, unimboe, isembole katimboe. Unambo nukumbwa elo zile mumadio. Media pick what the vile, we run this town. The guy never look back, on the back. What's up with that when you attack him?
As the way you fool, don't see a chick on the una and my wake up, wake up, wake up, wake up. Way you fool, don't see a man of una and my wake up, wake up, wake up, wake up. Ufuni kongana kona lafu kea mama, oh, oh. Ufuni kongana kona hati kea mama, oh, oh, oh. As the way you fool, don't see a chick on the una and my wake up, wake up, wake up, wake up. Way you fool, don't see a man of una and my wake up, wake up, wake up. Ufuni kongana kona lafu kea mama, oh, oh. Ufuni kongana kona hati kea mama, oh, oh.
It's a quasi digital records. Exclusive from ZambianTunes.com.